abofra bi ewa ya die bi a entensia ye be kai no mpae bomu anopei enti ye pese ye nyina eye sa abiefo no mpo ennim wa ma no edin bi nanso me die se otuse bi ene ode ma no won wonim de eye na nanso Kristo ennim de eye metumi aka de eye akyeremo eye bonsam eye nokre obonsam no edin a wa pese wa de ma no no adan ese wa Emum sanetie wohum wohum money afi numa ye nyina preko ye ka bom sese gidiara obiara nto sese ya gidiara adie nyina tumiye ho Gidiara Gidiara Adie nyina tumiye ho Ara Erade rebesa wo yade onu aba amoma ye mo mpa ye ma aba yo ani sese abra ye si entrasi
Our heavenly Father, seemingly, I just can't get it off my mind.
The little yes, girl Roger. There. Yes, sir. Mintumi enyim free my dunimu.
She's somebody. Abaiwa
kumaya ohoi.
She's your creation.
Oh, you will be doubtful.
And Satan is robbing her body.
And I say that echanen kwaso. Bampa ye se ewo Kristo din mu te ubeyi owo nsa ho amosa otamfo no ekwa akiri wo erade utumi ma epokoko eye afasuo afani afa na wode ma Israel emma papajade akontio jojo efa pumu ekọ bọse asase ni so onyankopon ye bampa ye enese ubetua akwansidie biara akwa akiri na wama abofra no atena enkwa mu Wode amaye nse ye misa na te se enipa ye jiwudi no ye bisa abofra ya yarisa ewo Yesu din mu amen ene me di aseda akoma ena me di aba mu nchen bio ewo Awurade Yesu din mu iba fie ntem kakra efri Louisiana A woman said, Be as anchor, maybe drew her and son a Kwasiada Eba. Come to me, I a Kwasiada Suku. Now, I fee, now a yum a shipper ye, there ye say by a cacra, a yuno and a pay a Louisiana, a cheap. Going to me and tena a demo to say a Louisiana, a bomb from my anymore, a bayer a yuno a fidie. Anase ube chashi. Na enti maba tede emenya edaba akun anami yunu ahome. Ansana mafuha ako Saskatchewan akififom na watu ya ebebano. Na eno ewo Prince Albert. Eno eni bebi ya ekwaino ekosi ewo uyasi. Ifri enchen bebi. Echa ekwaino nina ewo uyasi ya ekwain biara eni hobio. Na si eni ho jise India fo eni Eskimo fo. Ena waba mfinfin atra baabi a yekọ ewo brei mu enti ye onipa pia ofri Canada obeben hia mu yi ebinu befri atoyam po anofam woka se woba na nukreni nhia mo mpa ye te nyankopon be hia yen na wama ye nhia mu kese a ebro supi de ma ani onyam ebe ye emfie enan ana enum ni a meko Canada na me wo enanfo adishie pa bi ewo ho awoye ni papa papa na enti wo ye anokwafo pa se wokọ asori emfa ho eni se de enunu efa odikuntu abetitire won ho na watunati ase na mo a efa asukọti aso na watwa kwantina biasa ako asori benante afa asukọti amu eni bibia etisa emrante ni mpani onyina kabom na abusua baako afra abusua foforo na wofrasie enante na wokọ eye afọde a wobọ no eni ade a ema wonya pi efri osum no mu se afọrebo eni wa wonya pi emfri osum no mu ɛsɛsɛ woyɛ biribi paa ɛma no ka wo ɛsɛsɛ yɛde nnoɔma bi ato nkyɛn na yɛgyae adwuma no na yɛyɛye anaasɛi sɛ yɛbɛkɔ asɔre na yɛde kyerɛ onyankopɔn sɛ wodɔ no na wobɔ afɔdeɛ ɛde kɔ ɛno na afei wobɛnya biribi afiri mu ɛte sɛ me mmɔfra yi hili paul medwene sɛ mɛyɛ maanya biribiara ebra na meye abofra na mami enya ebia efrimfrim made boto baako na wasusu odi mienu anase miensa ama obaako ebia tisebronya enya aben kitu abi ana etuo kitu abi ana biribi na mahu emofra aka se wowoti ase na ma efa esukochia so eni dadiponko eni nooma entadepa eni entadisro emu ehie na me emaminya atinka boni pa me ka se te minya mia me mofra meye bibia metumi ama won eye pepe se ekom bedi me na manya biribi ama me mofra na ebra metiase ebra na bili eya berima akuma bi me ma no dadiponko a ne nan eye miensa ena me ma no biribia na mida bo modin bia odo noa na taade ebo afode ene nooma se obe ma no biribi nanso unim je ifrasie hunu ye me ma no dadiponko a ne nan eye miensa kuma bi ene ejan ene tadua kuma bi ene biribia me hunu na okura atre ana aba ewa akire ho etutu ba bi wohu ikase wona odi so no enye sa wohu odie ma obia bibia ohia wonpe eye bibia esese ogba afode edema na sa kwan ne so ena nkwa de tie eye aforobo a edimu eye onyabe ma roy eye aforobo a esese woye no da bia bibia ede ediben onyankopon na eye biribi na menim sɛ eya afɔrebɔ ɛde ma mu nyinaa nɔpɛ yi sɛ moti dan a emu hyehyehye sei sɛdeɛ yɛte ha yi moma yɛmfa yadwene ɛnsi afɔrebɔ kɛseɛ a wɔde ama adasam a ɛyɛ yesu kristo ɛberɛ a wɔhyɛɛ no sɛ ɔmmra asase so mmɛwu ɛma yɛn ɛnyɛ ɛno nko mmom ne kra ɛsiane ɛkɔ amanehunu kurom na odi hɔ ɛna mmiɛnsa awia ne anadwo na da a ɛtɔ so mmiɛnsa no ɔsɔre na ɔforo kɔ soro kɔtena a nyankopɔn nsa nifa ɛwɔ soro aheman mu ɔgyina yɛn mpae mu ka so ɛfa ne mpatadeɛ ho ɛne n'adom a ɔde ama yɛn no so ɛredi ma yɛn seesei wɔ soro hɔ ɛsoro hɔ baabi a yɛrekɔ hɔ nnipa pii bɛwɔ hɔ ahiafoɔ paa ɛsɛ sɛ wɔtɔn wɔn nantwie baako wɔn adwama mmienu anaa mmiɛnsa anaa biribi na watumi aba nhyiamu no bi ebia eskimo akɔkora no ɛde ne nwoma no bi ɛbɛba abɛtɔn a ehia no paa sɛ n'abusua ɛbɛba bi indiani gyadini no nso ɛsɛ sɛ ɔyɛ saa seesei yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ ama saa nnipa no yɛrentumi na yɛbɔ mpaeɛ sɛ onyankopɔn bɛma wɔn adeɛ kɛseɛ afei ɛhye mempɛ sɛ mobɛkyɛre pii na mepɛ sɛ anɔpa yi yɛde yɛ adwene ansa na yɛbɛbɔ mpaeɛ ama ayarefoɔ no ɛsi asafo no ɛne ne tebea na seesei menya atenka sɛ ɛna kakra ni menya nkra nsɛm bi ɛde ma asafo no a wɔde maa me wɔ Shreveport, Louisiana na megye di sɛ ɛyɛ asafo no tebea na yɛkɔhyia nyankopɔn ɛwɔ ho anɔpa yi na yɛabɔ mpayeɛ na yɛasrɛ nyankopɔn ama waboa yɛn moma no ɛnyɛ yɛn botayɛ sɛ yɛbɛfa saa kwan no so mmom yɛmmisa nyankopɔn sɛ ɔmmoa yɛn ɛwɔ da a yɛte mu yi na ansa na yei ne twerɛ kronkron dadaa kɛseɛ no nanso ɛno mu ɛna daa ɛnkwa nsɛm ɛwɔ na kae asɛm no ɛyɛ onyankopɔn onyankopɔn ɛnso ɛnkyɛne n'asɛm na yɛnso ɛnkyɛne yɛn asɛm na sɛ yɛyɛ ɛwɔm seesei wo ne me egyina baabi sononko anka yɛn baanu ɛbɛtumi aka oo mɛyɛ biribi yɛni abere ho ɛwɔ yakoma mu nanso tibia bi bɛtumi aba a yɛntumi nyɛ deɛ yɛka sɛ yɛbɛyɛ no nanso onyankopɔn ntumi nyɛ saa ɛfiri sɛ ɔyɛ daa pem ɛna onim biribiara ɛne biribiara a ɛwɔ hɔ deɛ ɛbɛba anaa enti ɔntumi nka biribi gye sɛ onim sɛ ɔbɛtumi agyina akyiri na Abraham ɛberɛ a na wanya mfirinhyia ɔha no ɔfrɛ nnoɔma a na ɛnni hɔ ti se de ewo ho afi mi kan ye aye nkranhye e de ama won a de be bom pa ye ama won no ayarefo no
Abraham called the things Abraham, that were not.
Efren no ma na eni ho. E ti se de ewo ho. Obu de na washe bonu se obetumi aye. Ana obi di de na washe ho bonu so. Se se Ebra onyankopon ka kire Abraham. Ebra na wadi ensia aduosun enum na Sarah adi aduosia enum se wo benya abofra adentra na eya aye se. Entumi enye ho na oje sa edi na osha abofra no anim na obu abofra ni se de owo ho emfinhia adionu num ansa na abofra no eba na Abraham edi oha ebra wawo abofra no na Sarah edi aduokro efisa oje nu di na ofre enoma na eni ho eti se de ewo ho I say, we come out here for anyone who wants a mania. You have a bomb pie, I'm a one. And finally, any said, you're more how at yet. So we yet. And then, yeah, then I will walk. Send you out to be a end yet. So would you Christ or two? Nasem, and yet, now our friend Roma, a war, at his idea, and you hope, sir, one in your coupon, asem, a boy, bra. Afe, onyankopon ka se, didi mpa ye ebeji oyare fo nkwa, eye, so onyankopon ka saadia, enye, na asa, enye, buma yenye yadini, enye da suwa, na yenye tisedye, aye hodada, te ye jitumwa, na etisedye, aye hodada, enkwa diye, eye sa akwa enwa asu, ye jitum, jidi wa ya akumemu, enanti, ewe onyankopon enim, na ya di kristo, atum, se ye anka saadji nkwa, na ya jinwa tum se uwa ha anopei na uye odubwani yeni na wuni mkwa na wopese unya yare sa uyari dikanshishe erade jini tum sa waje mkwa na sa ya dienu betriho dietie bia fawajini nina etu bibia wawaso esi obarema niso Kristo Yesu di aka biara ebeyi inti afei Mumpa mwajini ensiso, ifise, mikasa ansa mkumei, ama wana woyari, na wawa maniemu, isenti, mibekasa anopei, afa asafono, ene netibi yahu. Ifise, minyati nkasa, ewomuse, na mimwa yarisa, eya adie mwa mwaswodye, na nsubra na miwa shifotu no, miye ayarisa som, ebe ya miensa, ebra na miwa ho, miensa, ana ebia enaye abrosono, ewo ena duba akumu. Ehinyapa, sa obeka asam no akye enipa kra esin sa obese emrepi ewo nyame mu ayarisa ewo musa enipa oyare na wawa di hia bi no onyankopon betumi asam oyade na wo bombim dada ewo wiase ba bia se oyesa nanso adie titru pa se se eko edima okra onguda no nipa dia ne bewu nanso okra no enwuda na esese ye kura sampempenso no na ani nyankopon eye pe maka ye emprepi epese bibia ba wie ya na se mi ba ensuo no sa anopa no a mempe ohaw bia ewo ho epese mi kura me krata ewo mensam e twen din na epese mi kase etse paul dada no oni abema creed minnim no ewo ni wusorie etumi no mu Sir, ofre every a woofo no mua, make ready. The Pesa, me huno, I won't who sorry to me no more. In Tiafe, or noa, or young woman of Trafono, or my NC and three, and here I come, I say, Emanukakra. Na, O Yankopon, Yaja, ye bowing chance, say ya, I be so. Now, what's up, so am I? You bet to me a break at our funnel, then so home, Kronkrono, and you bet to me a break at some so. And T, Bueniso, Amaya, and a pay a ja, Namaya, Wadomno, and Rosso. We are Chao, Nama, Hong Kronkrono, and call a seminum, get on funnel, and fa, and nipa noom, and call a nipa cumum. Na manom fano na onfano enwura akoma biam sɛde ye hia de etie na sɛ osom no ba wie a ye de amusiesie akoye mfie ye de obrasie besi ye ntrase na ye de aseda ani ayeye amam ɛwɔ de ye sua afri ho nyina ani de waye amayen o kristo din mu ɛna ye bisa amen The reading Asamno Akinkan Ewa Ohutini Yohane Itia edi kan moa mowo tro kronkron na mo pese moni me ekenkan ana mo tro eto se asuasem na ya bekenkan asuasem no afri asem no mu na afi ya bompaye afi hom kronkron no abefa nyina so no afri asem no mu edi amayen ya betumi akenkan ya ya yetumi kenkan betumi akenkan nanso onyankopon ko a na obetumi di enyina so no aba Ebetumi akenkan asiasam no efise eyenasam nanso afei ni nyina so no esese onyankopon eno de ema afei wo ohutini yohane etiba ako na yemfrasie ewo ni mu adonu nwotwe na yenkenkan enkosi aduasam yenu no enka ho yenum esi ewo yordan eja no ha fa ako a na yohane ebo asu ho
next day John see it Jesus. Yeah, no.
Yohane hunu Yesu. Se oba ni nchen. Ano ka se. She. Nyankopon agba ma. Oyi wiase boni kro no enie.
And this is he of whom I said.
Na. Oyi ene de me kan wo ne ho se. Oberima bi edi matri eba.
Wo sane me ho.
If you say odi manim kan. Na anka minim no nanso ono nanso se wo be yi no akire Israel ntina meba be bo esu ensio mu
John bear record saying
Yohane edi adanse kan se ihunu hom no se ofrisu e sane se abruburo na ebetena me so
I want to read
me pesa me kenkan enu bio enyimu a edi akire no enyimu aduasa nyinu
and John bear records
na Yohane edi adanse eka se mehunu honhom no se ofrisu e sane se abruburo na obetena me so abe ma erade mfa ni nyira engu asem no so de pese mo bo modin se mo be kire asem biara se ye betumi a Mutumi atimi ni ye wa akire ho ni nyina ye mutumi atimi ni e wa akire ho se mutumi a mo ma mo nsa so sa ye
Now I want to speak to you this morning on
Afe ni pesa me kasa kire mo anope yi efa abebusam bi efa kwan bi so a obi a onkwa sori mpo wa ha ebetumi ati ase
Now we come to church to better ourselves
Afe, ye ba sorry ebenya ade papa. Ye ba ebenya ye hu eni papa papa. A Christopher papa. Amama papa. Ejanom papa. Enanom papa. Oyonko papa. Ye ba. If you say Christo akantre ye nse. Se ye ba. Na ye bisa bibia ewo ni din mu a. Ba bia ba nu ana ba san hie mu no. Obeka ye hu. Na wa ye ama ye.
So what could be
any
more
be better to us
today?
Aye, Papa, my and that is sir.
We have
you don't say you are sorry. Say ye be ye ye ho papa. Na ye nti ase mu atre.
Good was say
and obeka sir. Enu ni de nti ame wo ha. O ma ye nhwe. Me me pe nti ase papa.
And we can
Na Yerin to me, Nantia, see papa, this
is it. Now,
say, Benya, as I say, free, Unyankopon, Asim.
For the word is what God gave
if
us
sa,
to feed asem, our hungry soul.
And you do, Unyankopon, de ma yang,
and the Holy
sa,
Spirit,
and come dinner, no, again,
the word of
na,
God.
Was my home, Kunkun, sir, and Unyankopon, Asimu, Asu. And for some no and my Diane.
See the Holy Spirit
was Suma on Concun Efrio Yanko Ponchain. So I'm fine Yanko Pan Samno and Fano
and
my said ye, Yahina, Adia Etier.
I pray, and Yanko Pass, on Yanko
Pon Yan, she says, sir, and no, sir, sir, or by my Diane.
We are the Shia
Nadidi Bia Enyan. Yebeka sa afa ho kakra enyan no na yeye nyankopon sesuo emiensa na se obetumi enyanyan adi yensu yi a obetumi adi yenkan na wa kire yenkwan
now It so pleased God that when he sent Jesus to the earth,
nyankopon ani sɛ bra osuma Yesu ba asase so no
ɛsɔ
nani sɛ ɔde ni gyina hɔ sɛ aboa
na
saa aboa no ɛyɛ adwama
way back in the beginning in the Garden of Eden in the fourth
chapter pa no ɛwɔ Eden tro no mu no ɛwɔ Yesu ɛmayɛ no sunsum so onyankopon bɔ afɔde ana sɛ onya adwama bi ɛde yɛ afɔrebɔ ɛnsia namu ɛwɔ Kristo ɛmayɛ no esunsum so afei madwene ho mprɛ pii deɛ nti a onyankopɔn de aboa ɛyɛ esunsum ɛmaa Kristo sɛ aboa nanso yɛbɛhunu sɛ adwama no Genti oyi adwama no adwama ɛwɔ ahobrasie ɛne ɔduo ɛwɔ mmoadoma a ɛwɔ asase so nyinaa mu bibiara ɛnni ahobrasie ɛne ɔduo ɛnsene adwama akuma ɔyɛ bɔkɔ onyi ne ho so ɔnyɛ ahomasoɔ ɔwɔ ahobrasie aboa akuma a ɔduo na ebra onyankopon edi kristo ebe si ho ama wiase no odini si ho se adwama afei ebra onyankopon agya nyankopon yehowa odini ho ebe si ho afri sro no odini ho si ho ewo mo a wotu ewo wiem enyina mu yewa ho brasie no ye din a oye aburuburu anoma bia eni wa ojuo esine aburuburu
miye
adisunya kakra efa enoma eni wuremu emu adoma ho na aburuburu ya anoma asunko pa efri anoma bia otufa wiem aburuburu ye odofo aburuburu ajo na aburuburu eni bonnyoma
It's the only one in
the family that doesn't have a God. That means you never see a dove around where the strange thing is seen. Now, in the ark there was a dove. The dove is represented in many places. The Bible says the Holy Spirit of 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 Na afei nso adwama no gyina hɔ ɛma biribi ɛwɔ baabi pii ɛwɔ twerɛkronkron no mu sɛ Kristo ɛwɔ adiyisɛm mu ɛde sane ba Genesis na saa ɛna aburuburo teɛ na wɔ Genesis nwoma no mu no na aburuburo no ɛwɔ adaka no mu ɔtipirebuo mu ɔne ewiem ntakraboa a aka no na emu baako ɛyɛ anene baako adabi na baako adabi ɛyɛ anoma baako a ɛtiri mu yɛ den paa baako adabi ɛne onua bisusu sɛ wɔyɛ anoma a wɔnyɛ koraa a yɛbɛtumi anya baako adabi yɛ anoma a ɔwɔ nkwa tenten na ɔtena ase osusu sɛ ɛbɛyɛ ɛtɔ dabi a mfirinhyia mmienu anaa ahasa sɛ baako adabi ako enyini kyɛre ɛsene saa nanso aburuburu yɛ aboa baako a anaasɛ anoma baako a ɔnni bɔnwoma afei kwakwa adabi bɛtumi atena ha na wadi namfunu wonhunu aburuburu ɛwɔ namfunu ho ɔntumi ɛnnyina ho pampa ne fa ne hwene mu a ɔntumi ɛnnyina ho ɛbɛma no ayare wɔrentumi ɛnnyina biribi a ɛɛsɛe ɛɛporɔ wɔrentumi ɛnnyina ho enti ɔntumi ɛnni sɛ odi a ɛbɛkum aburuburu no seesei a ɛfiri sɛ deɛ ɛbɛyam aduane no ɛyɛ bɔnwoma a ɛbɛpu agu yɛfunu no mu na ayam aduane no na sɛ bɔnwoma no ani hɔ a ɛbɛkɔ hɔ akɔyɛ saa ɛneɛ na ɛbɛkum aburuburu no enti ɛbere biara wobɛhunu aburuburu ɛwɔ baabi a biribi a ɛho wɔ ɛteɛ ɛwɔ biribi a ɛyɛ papa afei kwakwa adabi ɛyɛ sononko afei hyɛ ne nso sɛ kwakwa adabi ɛyɛ nyaatwomni esunsum kwakwa adabi ɛbɛtumi atena hɔ ɛwɔ namfunu ho na wadi dodo a ɔpɛ na watu akɔ afuom na wakɔdi awuo nso nanso aburuburu no ɛntumi nni awuo na ɔntu ɛnkɔsi ɛnamfunu ɛso
So a hypocrite,
enti,
a man
can be a hypocrite, and both eat spiritual things, norma, and norma papa, and norma boni.
Nansu,
Christo ni papa, when ya a waffle fro, and to me ampne, and norma boni so. Na obetumi, adi norma papa unkwa, shenon so.
When you see a fella, sir, who will be a
Otumi kodia sa
epu
ekonomu nsa epu ekotena bonimu
esa
ne ba sorry na ebia otiatiam etise ohotini
oya
dien
oya
pete otumi di nooma apro ani nooma papa
nensu
Christo ni pa entumi mpne sa nooma no su bio
efise wa jam
every owom aba enkomu. Na
ebe bunu fo
se se ya ehun adwendwene no enko a ebe bunu fo
kosi
se
obe
dane nani na ba firi ho o emfo nipa ni
afi
ejama no
eyo obi a
ojo onye ontumi
emwa
ne ho onfa ne ho entu ono ane ho so
efise
ontumi mwa ne ho.
Ebrebi,
nami na emuwa adidibia ewa ha, nami taasra ho. Na, mihunu edama kumabi, na aese, wongi na atu wongu, afrini nchen,
ena
nkonson konson bi,
ati
chini nuhunyi na. Na, edama kumabobroni, eda ho, emuja epram no, na osu, na mebene no. Na mihunu, manim tintin swa, ebeye ekwensinfa, na enyaypi. Ewo ho
afei
anka abeda ho ama encheru kura ba kwa debi abetutu nani
senka
ya nyino a nanso bisane abu aketo ano efa no to mensa so wansi me kwan oda ho din efa no to mensa so edi kan ebra edi kan ya ebia
onipa
bi ade ne nsa ato ne so enso na ojo na
ope
se obi ebedi ni kan na
ope
se obi da bua no mi wani da so se
mu
ohun na oni ope se obebo modin asikwan ana se obewo ni nan ana se watika
enyama
enwo won nan
won
kika
obre
won ho ase na abua kituai
ifano
ana medino ekoka enyan a aka no ho
ni
ma mi hunu no sima kakra bi achi. Sanya nani jie, afei, sanya yei,
ayo
nyankupon, ajama su panye.
Munim,
babia wakumu nyano,
munim,
diye edi ojano, enim,
eko
babia wakumu wano,
eye,
abrechie.
Nenso,
abrechie nubedi, ajama anu enim, akodru, esaniem,
ewo,
na mkwasi demu.
Na
afei, ebra, ajama anu, edru, esaniemu no. Na wahuri.
Nansu,
oh, wakase, za wakokum abrechia, afei na oha jene, muahunu. Na saa kwa nesu,
ana
bonsambefa,
obeba mwadi,
adi nyankupa,
ema
nimu, akwa adibonipa emu. Nansu,
edrubra,
achase owa,
afei
na oha jene. Saa kwa nesu,
ana
bonsambefa.
Asa
kwa hino, ana etoda bia,
abayu
wa kuma ahon, fe
fobi,
ana abranti ya kuma da da fobi, awo kureta wa adaka,
anasa
whisky tuwa, obedi abayu wa kuma bia ni,
achino,
obi emya mbuwa mu,
ejama,
akobo ni mu.
Oh,
nini na ye,
bili
papa bia ni asori mu.
Nansu,
ma owo emmo, sa abranti ya no, ebre bako,
ubeti
sa watiem,
echa
ajube bia.
Asa
kwa hino su, ena bonsam efa
nanso
edama jwa se obi tumi di nanim
asanti
ena onyankopon
edi
edama jina ho
ama
Kristo na
ono
nso se abubro na
edano
a Yohane bo Yesu asu
ewa
subonti Yordan mu no
biribi
kase ba ko a
ebi
nsi da esi ehwa
notice
amen senanso
said
the ne fa etie
ejama
no
asase
so mwaduma nyina mu de ojuo
ani
abrubru no osunta krabu nyina mu de ojuo Afei, saa kwan no nkwa so, ena obetumi ayabaako. Ano ne kwan baako pa, saa abrubro no ebaaba besi adwama no so. Afei, ebra, abrubro no sane fom no. Yohane ehunu Yesu, ena ɔka sɛ, hwɛ, Nyankopɔn adwama no a, oyi wiase bɔne kro no nie. Na Yohane ka sɛ, midi adanseɛ Mi hunu Onyankopɔn honhom no ɛte sɛ abrubro a ɛsane fam na ɛbɛtena ne so. Hallelujah! Wuna wɔ hɔ no, abrubro ɛno ɛne adwama no ɛyɛ baako. Ɛno ne bra a Onyankopɔn ɛne onipa ɛbɛyɛ baako. Ɛno ne bra a ɔsoro ɛne asase ɛyɛ atuu. Hallelujah! Ɛno ne bra a Onyankopɔn bɛyɛ honam ɛde baayɛ. Ɛno ne bra a Onyankopɔn sane afiri honhom tibea mu na ɔbɛyɛ onipa na ɔbɛtena yɛn ntam. Ɛno ne bra a ɔne awieyɛ nyinaa ɛyɛ atuu. Ɛno ne bra a Adam nkurɔfo a wɔahwe aseɛ nyinaa ɛne Yehowa Nyankopɔn ɛne abɔfoɔ nyinaa ɛka bɔɔ mu. Ebra, Onyankopɔn ɛne onipa ɛbɛyɛ baako ɛwɔ saa ɛnkaeɛ da kɛse abrɛ no a Yohane ɛbɔɔ Yesu asu no. Afei, ɛdeɛn sɛ anka wɔyɛ mpataku ɛ abrubro no su dɛɛdɛ ɛno ɛntumi ɛnnyina pataku no ho. Ɛdeɛn ɛna ɛbɛyɛ fɛ ɛsene sɛ anwummerɛ bi yɛbɛte abrubro dadaa bi ɛte hɔ na ɔsu kakra. Akyerɛ yi a me yere ɛne m'abɔfra afiri me nsa no, mama obia anhunu deɛ na meyɛ. Na metena me kaa dadaa no mu, mede kɔsi ɛkwankyɛn ha, na mekɔ Walnut Ridge asieyɛ ɛkɔtena edua bi ho na mehwɛ ɛdamena no. Na mentumi nnyae wɔ mu, na ayɛ te sɛ mentumi nnyina ano bio. Medwene sɛ m'abɔfra kumaa no ɔda hɔ wanya bosome nwɔtwe sɛdeɛ na ɔtene ne nsa ɛnketewa no na ɔsɔ me mu na mɛbɔ abɛn no anaasɛ mɛka biribi akyerɛ no na ɔbɛyɛ kuuku na watene ne nsa ɛnketewa no na mɛtena dua bi ho titiriw ɛberɛ a ɛyɛ anwummerɛ na aburoburo bi ɛwɔ hɔ a na ɔtena wura no mu na obesu. Man! Na mentumi nhunu sɛ ɛyɛ m'abɔfra no kra a ɛnwuo no ɛna ɛsane abɛkasa akyerɛ me. Biribiara ɛnyɛ dɛ ɛnkyɛne saa aburoburo no su no. Sɛnea ɔdɔ me, ɔde nsɛmpa ɛba, sɛnea ɔbɔ mmɔden ɛhwehwɛ asomdwoeɛ. Mesɔre anɔpa tuutu, mekɔ kwaeɛ no mu, deɛ ɛbɛne baabi a meteɛ hɔ. Asomdwoeɛ bi a ɛyɛ sɛ wobɛtie saa aburoburo no ɛsu akyerɛ wɔn ho na wɔte nnua akɛseɛ atentene no so. Da bi ɛwɔ onuabarima kɔf hɔ, aburoburo maame bi nya mmɔfra nkumaa mmienu na wɔte dan no soro paa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a agyinamoa no nya wɔn. Na aburoburo maame no ma wɔn aduane, afei ɔba fam ɛbɛfa wɔn na wɔama wɔn aforo dua no na wɔtena hɔ ɛde wɔn kɔn ɛfefa ho na wɔsu ɛna wɔdi dɔ da mu no nyinaa. Nkumaa mmienu aburoburo ma wɔdwoɔ. Na medwene sɛnea Onyankopɔn aburoburo no ɛyɛ nnomaa a ɔwɔ dɔ ɛna aburoburo no Onyankopɔn ɛpɛ sɛ ɔne ne nipa nya ɔdɔ. Onyankopɔn pɛ sɛ wɔdɔ no. Onyankopɔn pɛ sɛ ɔdɔ wo. Sɛnea Onyankopɔn dɔ wiase nie sɛ ɔde ne ba a wɔwo no korɔ no ɛmaaeɛ sɛ obiara a ɔbɛgye no adie no anyera na wanya daa nkwa. Nhyira nka Awurade. Afei Onyankopɔn ɔpɛ obi adɔ no na ɛsɛ sɛ ɔnyɛ biribi. Ɔyɛ biribi a wodɔ no a ɛyɛ yie na ɛsɛ sɛ ɔyɛ biribi a ɔdwo ɛte sɛ ɔno a na ɛsɛ sɛ ɔyɛ biribi a wotumi ɛdɔ no na ɛsɛ sɛ ɔyɛ biribi a ɛyɛ ɔno a ne su. Wontumi ɛnnɔ biribi a ɛnyɛ wo a wo su. Ɛsɛ sɛ ɔdɔ ɛbɔ ɔdɔ mu. Ɛsɛ sɛ okunu ɛne ɔyere ɛdɔ wɔn ho sɛ wɔbɛwie yie a as I say, I was for a dog on home, say a baby one year. Bribia, what dog am I here? What do you say, Babia? Whooper, a baby, I'm a maya, oh yeah, Obe Dono, Obano, Ashisha, or Peokunua, Obe to me, at Dono. Onyan kupon eshisha, oba mwadi nse obenya okra, obe tumi adono. Enti, odine hon e jina ha, asasisu, se abrubura, ojo, eni e dama, ojo. Se se e dama enu, ebe fa patakusu, si maba akumpa. Anka se abrubura enu, ebe mani musu, akwa ako e hwa. Anka obe friho, ako. Nanso no, e dama enu, onye onwa ene jine kasebiya. A dama ya dia ba kwa. Se o yira. Na wa yira ani da so eni ho. O jan en hunu na chiri kwa en sani. Enunti ena abrechie ena o dine nim eko ni uomu. Ontumi en hunu ne kwa en. O jan ya wa yira. Enunti no nyankopon edi yen tutu o jan hunu. Se ya yira. Na ya yira. Pembiya ni ho. Se ya be hunu ye ho. Na eko amba akupe ena ya dibe ye. And it's a Yabra and who I see Ama, a man of Safuano. Now, what do you think? I say, Tadiami, who know a Damai, any Ogano, and Cabomu, a Damano, and a Brubrono, and Mum, a Cabom, Wayabaco. I say, Fresenia Brubrono, a D, a Daman running, Onyanko Pambano, Sadiana or Jofa, a bra, no Nimsa, Oko, Akowu. Sadiana or Jofa, Sabri Bia, Omma Modin, Sir Obeya Manihu, Sir Omma Modin, Sir Obe Dinahu, or can I say, Minyashi, this a Jano, a Yitramican answer, na a Jano, Etimimu. Afe, beautiful fra, a Jamano, ye, a Jamano, our Pesa, a brand who I say. Afe, when I'm coupon, a pay and sir, the Beya in Yama. Nanso, emrepi, and I am Pesa, the D. Yampe, Abatuho, Ye Jai, Yampemu, Mumupi, Kasse, Eya, Miwa Kanya, Unabama Branham, Eyanukra, Nanso, Uo Pesa, Ubejai Wope, Uo Pesa, Udiwa Kanya, Abatuho, Na Onyankupo, Atumi, Adiukai. And only a dear, a high end sorry no, and to work a senora, say, on your cup of a jaman, a draw, as I say, ya in yama, near ya piano, and sat in yama. Now, and on tea, a briar bena sa, and a yano, now a blue brunoir, or ya home concrono, now a two, ah, or cock. Say, on your cup of a jamano, Eddie, a buffoon, no. At the same Pataku, and I said, oh, yeah, Bia, it's Yadi, a Brupra, or Drono, a Mahon Kanya, a Brupra, and a Mani Musso, a Trako, Anka, Obeko, I was Simantem. Now, an unti, and a nay, a yan one one, a jet, and I happen to cost it a Safono. If you say, Yanya, a Sufufro, Yanya, a Subia, Yapa, Yakanya. Ya ba ya die ya nim se eye se ye ye na ya ba ya ahomaso ya ba ya atimo denfo bibia amfa ye ho ya ma abufuo ebam ya ma pesaminkumnya ebam ejama sebraso a ne ho nyi eye ono a ne dia owo ho kwan ne ho nyi eye ne dia nanso ofa ejama no na wadna to pampim bi so na watetire ne nan onwo ne nan. Uncle, would you not have winning some? A son said, or your damanti. Only to me and your baby for Pia, if you say, sir, and any suit here. Nanso, Cotta Christo, and you become a prequel. Now, Uber Hunu, sir, or ye a gamma, and I said, a breach ye. Uber Hunu, dear, or ye, Cotta Nicomo prequel. A santi, and a ne, ya saffono, I want to be a woman. The prayer who sang Uncle Pangama, a mano. Any Marima, the bomb, the fiasia, and every beer, and send Uncle Yama. If you want our Montinuso, as you sent at the Antientia, I could come on Timmy, and no master shall want Timmy, Emu, now and Fiat a crack, I come on you. Ufra, warning to me, and Mom on Pa, someone yes, sir. Now, I yaw on my dear tea, as I want to be at Tisemu, if you say, Mofa Pataku. Ani a break your suit, sir Anka. You better find your brassia and your journal. Now, Mokasa, you are home crying your banner banner. Minimsa, you are home crying, or you four educate me. Now, I'm ready to do it, or you four educate me. minni ho kwan eno ye eyawu america akwanya nanso wo ope se wo be jamu aye jama wo ope se wo be bre ho ase na mo ma no enchere mo be fa montene so e nwanwa chewu kwan a e ma no fa so sentade e na na min kasam fa presbyterian fo any methodist fo ho min kasafa mo ma no a mo ya mo ho kronkron no mo fa montene no so na mi wo asan ya tutua bi esta na meka anim na obi ka tina me se e ka se billy wonim se eno ye catholic fo ensan chrene ye me ka se e briba e na catholic fo nya tumi e wa asan ya no so enti saada eno ye ensan chrene ema catholic fo jidie eno ye ensan chrene e de ma christo sum jidie catholic fo jidie e yo honi kuma bia wa wuo e ya maria ana onipa wufo bia wo sum no yansom nipa wa wuo yansom ahotini Sicilia ani ahotifo afoforo ni nyina eno eye catholicism a eye honhom musom a ewo enkan nanso asania no egina ho amade owu ye no sorry bi o no ha me kan se midi ye asani ho e de hwe e montene so emfie adionu no ma atwa mu no ana adiasa ebra anka mani efra me hwe onyankopon bo se se o samani yade a me hwe ade a eye na me kan se ba bia wo ba hwe bia eye boni nko a e ma wa gba adaja ene ma wa wuro won ho e de da petemu ene bi ba bia Meshe asenia no so se anka meshe na mekai de Kristo eyama mi na madani mani afri adia afri bonsam no hallelujah na enipa no no menka se eno ye presbyterian catholic eye pentecostal amen mukese mi wo ho kwai ono be na branam eye no kure na so se wo ye agama wo be jai wa kwanya no mu na se wo ye sa hom kronkron no abubura wo dro no o ma ne musu atukọ ono emmom enye ni wo dabi Wori ni ni da biara da se wo yesa na wa kura hom kronkron no so kuntumi nyesa so kronkron ne ka sa esese wujai eye ka se e ma aka no nyina eye bi na mo merima mo mabrofo enkuma dompe enni mumu merima mo adane ma no mo a mo ma mo yirenom eye biribi atisa no eno akyere de wo ye eno nti ana wonni hom kronkron te se de wo de wa no ka se wo wo no ana se wo biribi mo so e won ho a ebe ma no aye se awura empredodo a one otie se tie biara amen eno ejiji ati satete de otutwa nanso eno ne de asafo ne hia ene eye tete de honkonko a ehohoro na odi se ho na awo na oto onam honkonko no so no kure ti bia bia ewi asia duru mu sania wopue awa montene so ene de waye sania modi mutri ehye kasafoni ne mu awa ukwada anajo na monkwa sori sania samu ade nanso abofra bia eni oman no mu enim bibia efa David Crockett ho ene san konton potent tano ekese okum susre ebra wanya mfinhia miensa munim se eyon konton pop nanso moma momofra ade sa hye won trimu emma na ohamu titemu baako eni ho a wonim biribi efa Yesu Kristo ho efise ewiase apro ase oman yi anwanwa ase ana atia fro onyankopon ho ase wa po won kronkron no oh mukasa biko asori na mitiam ubetumi ayesa nanso kosisa sa onyankopon dwama ojuo no ebetena wakoma mu na ama wa prapra wo bra mu na waye nipa sonko no anya biribi papa bia ama se upatu eya Kristo ni esese wunya no amen iko efie bi mu ewa ha enchere ye eko sra o yari fo bi na awra bi o ho oti ho ena ofu otuma bi abaye o cheche ewa ni trifa eka se mami wa wiya bi mu na duane no oba no kan se dofo ye nya mre o kan se anopai se ye benya nyumra duane o kan se mi sesie pa no a biribi se mfrimfrim ama o o kan se anka bi o ho okoji anka no ehwe no eka bi oto no dende said you bet to me be a boy, by no home. A moon son is a new good form, or can I say? So, when you need your more higher, and you may pray, Tessa. If you say, oh, Nancopa, as I said, or Yamidia, a bear, Simanum, Aberima, and come out one who now every no, at the said, oh, no be that. Nancy, oh, Mobo, and your buffra, you hear, and yet it's now who share, Papa. No one in here, Titi Fiano Bio, and they are some part of one. We beg you ask them, as some can approach it. Now, what kind of crown? Now, I didn't want to talk about beer. As I said, what did not talk? Amen. Eya no kure oh man Maria kuma ade ne na pempem ho ade ode ne hwini kuma no ahye soro na wadane na no a ode rose abibre akika max factor normal akira soro e won frama mu na wa mani tricket wa no so na wa pue afrifie anim guasie ni sani amofra aya aso den trekunkun ni ka se wo beye tresam no e ka se wo beye sani a wo beye ani nooma e koso e wo wiase mu ene efise wa ho hom kunkun no yure apam no ye kakra atwa mu no me koso se e wo na kakra ni ye bedi hom kunkun sie gua edi kan e wo america mfia duonuma atwa mu afi e wo azuza abontene so Shamu, Pentecost and Shamu, our Los Angeles. Babia, when you are home, Kronkun Shiagua, a Dikine, a bra, a Nipano, a Bua, one I know. A bra Christo, a Bassa, Nipano, and Tamano. Now a Joe, now I have some jet, now a Bonamim bra, now a Bua for a Babra, now our pet, so big Jamu, now our pet, so on Kronkun, a bed do on kind. Now I'm fighting Nipa back off our home. Na why are you to qua? Sir, Rebecca, sir, what about them? And I said, a dear, and Rebecca, if I want home. Now, our pet, someone crono, a bed do on kind. And so, and now, me, our powder, Daka, and your dubia, Yadikan, and your Tadia Gentia. Now, our prayer, our Montreso, Aday, a yanim Gracia. Now, our flow on home, your home crono. Oh, look, I said, now to make a gazafu for Annie. Now, Bonsam aya samso oh metiam na bonsam aya samso bonsam no otumisiye bibiara nyankopon wo gise odo ana ontumi nsua odo ane ane ade adi kan amunim ebra mufrasie aya samno manu mujaye abanu mu eba fom mufrasie atutu nooma si afa asafo no efrasie aya sam enkokoma titi kuo Nketi nketi, ena yei kan se, mwenim, asomfona yese ni se, anase, asomfona yese ni se, na adia dikaya, mwenim, mutie eno, na enunti, ena yanya amaniye pi, efisa, mwen frasye e tie bonsam, na mwanya bufo, sa ankamube tie abrubro, a wadjon, hon kron krono, na ankopo abrubro noa, ankobe di mukany, na wakisa mukwany, Abdomo, na we shramo. Bread di kaya, unyasa, abufu, a briti abino, and a bubono to koye, and a crap, on to me nina no, the su ayasunku, oh, on to me nina, sa, ano kra. Na okoka, unia wa samoa, on to me nina, sa, ano, on to me any nontana, a roman is nimuso, na wa twako, on to me nina nubio. A bubono, a boko, a bubono, a ju, and a bubono. Ana onto me nyina bi bia so kisa ene ni su e ya de kro afei onyankopon betumi ama usu sononko oberima anasa oba obetumi ama usu sononko na okase eye una ba ma branam eje ene e betumi aya afa ho wo de beye adwama biu eye mo amie no pa ana obo fekuo eye abupro ene adwama abupro no amma ba biara kisa adwama ho Na se wa ya abrechi edi a ede na isa abrechi honhom dada no efri oso eno kure se wa ya bibi fufu a ifri oso se wa fura sia ebeye okasafo a eha ebribi because mpani dindindi se de metumi aka no ewo kuro bi mu na enipa mpempem ana na wo ho na me fura enipa eba aforibuchi anu anim ejire se makasa afa boni pi ho Makasa, afa bi biya metu miyadi na hon. Sa anajono, ebra osomno ba wye yano. Oba biya, oye ahinya, ebay, okase. Eye, unabama brana, eye maniki sa, wan kame anajui. Medine sa, obeye kristo ni pa, okase, wan kame anajui. Bekase, eye miyadije, sa miti sa, ewa, upeni nyanku pon ahinye, na osine koi. Na mami peni bi ejina ho, bekase, ka, kunim sa, oba anu. Ani, they can say, Obey Christo Nipa. Or can say, Adia Bakwa, one Mosu and Adi, Unabama Branham, I am Sekro, I am Sekro, no, Bia or Mainumu, Unawahono, Anino, Nanso, Jobasa, and Roman Mubakusua, and Faho, Sosa, Pacanina, Abasu, and now one was so I was sent up on Wetchi. So who's our number one? And what we are no and Prado to our prison, what thing Uncle Paho, now on Cronkrono, Achino, and Lutina Shamuno, and Tisadena, Etiano, and Lutina Polibutia, and Imcono, and Masu and Opei, and what I saw there, Yimono. And until I'm to my dad, I and share mono. If you need a mind, mono, if you say a whole now coupon, a good bra or drama, a yure, a pamono, a yano cre, onia and tna, and Pradubois, young Fabri Biaraho, and Pradubois, the candy patcher, Sam, your payaquin, Afe, the Pesamo Sayenso, a gamano, now or your gamma, or your cum. So I come from a car said, well, when I know, to say, oh, Jaya, or one year to talk for a name. Tori Mum, when I know, on your beer, onto me and Nani Pemu, Dabby Ura, or pet so Danny Pemu, or your gamma, not Oyakum. Nancy, oh, me, Sandy, I pay a monkey moon, oh, me, the Tatramo, would you have been cabby being trammy? Macco, Macco Chino, Aberima, Amati Tinimu, the Catrasana to Nida Dance. Mihunwa, would ya? Can't what she said? Mehuno, Shankan Yanko, hallelujah. Woohoo, Abu Bruno, a money muso, no a tuka, a no crack, Hong Kong Kono, and Kao Hobio, and Pradoqua, Unatinka, I was our kind of sonno. Would ya? First son of a woman, or in the sa, the Biara da, Hong Kong Kono, and Tababia, Saho Home no, as I said, a dama home. Oh my ya boko, and yes sir, and then on entina yeah tienina neno. Se enyadia eya boko or joa on kunkunu dini kain na se bribi soria on humpo e koswa mwahu na simanwa onipa mani conchano wini and on ya de ebra womani conchano muni wania edi kain efrasia ebra onipa mani ye ebe shima bako. Munim sa for Kronkrono Kasa, Hawa and Manika Kra, Eko Tied and I set him a walker, and our crutre and for near a man, cause she said, Nagna Yanni said, Eleno Kreno, and no Tino. Nadia Bakupa, when some pass away, and it's all about Uber money, I can't change Simaka Krabi, betting a crutre on for me. I can say, Afrika, William, Unabama, William, Unaba, say, where you nipa, or Tinia, and Kawan Yay. Say, Anka, what ye ye? A ye, ewa ha, unim. Bet you me a mania, the kay, amount. I could see, say, a bayano crap, a no crap, Nancy Kay, a yabon sam, men faho, send your wolf form, send your cough form, our bonny moon, and your sadia, shall do one sack about two and come moon. Now, what in Uncle Pondo, about my own so. Now, hey, a bra on Uncle Pond Blue Brook, and you will free at Techemu. Hey, I was sad yet, Madame Fu. We are seeing a woo, a son, a doctor, cra, a hinty. The person was a boy, and so sad about it. Now, your gamma or your com, if you said, why, yeah, a bravo, yeah, no, why, yabby, when you are a ham, and I want you a ham, and I want Cassantia, why, yes, sir, a bravo be, a bravo, yeah, no, why, yabby, well, when I know, Nancy. Being a breeding, Tiawa Nasa, me. Oh, me. Ya pipe at the top on Tiania. 1 minute, a trouble bar. Ya hono at the side, double, double, dada. Me can't tell, says Sia. So, Otiam and Nasa Sabiawa. Men sound quiet, I saw him with Bio, Tabby, or Ra, and Shankon Yankupon. Hallelujah. Nazarene for the Benjamin, Pilgrim Holiness, or Benjamin, hallelujah. And Sasam Yasabio, Ninina, a bubble on what to call. Money bribi, Sanya Tumida Dano, Ecosa, sorry no, Min Kobio, and Shanko Yankupon, Min Yedda, the Sadiano Bawa, Sapataku, Nemuna Fono, a blue bronu, or Tuko, no crap, and a home crono, or co. Afe, na wo nguna de kura ayawo, wo nguna de kura ayasafono, wo nguna de kura ayawo. Adantina wini nkunim sedia na wudie no. Wasi sa usu. Obey ya breche sanka obey ya gama no obey every before fra enye gama ese se wonya sa ojo honhom pa no ma hon kunkun no eni mika ba bia onyankopon dodiboni ani bia emfa honi ba bia wo se ba bi sa aba nipa akoma mu a afena wo be hunu se bibi asi wo kra mu wo ka se eye onyaba ma brana bibi wo ha ye betumi aye afa ho ani wo de be ye agama nyina ani no mo ka se eye onyaba ma brana me sia ewu akoma bi adanu anaju bi awa Shreveport me ne bi eko ba bi se ye benya panu abribi ehyem frimfri ebra osom no ba wie ye no oba kuma won fefuo bi eba ho ebia abayo kuma anase ebia emfrisia jonu anase bibia tisa osiesie no hokama otinase ni hunsa okoso ehwe sa kwan yi so because wa edidi ye sima kakra ti no ewra no ba mu okanse etisan because sex no na mi hunsa ewra no eye onia ba davisa owo ase ho no na ono ene ewra fufua owo life tabernacle na minim won yie obai be kasa kire mi okoso abe ewra kuma no a oti anim no okanse onia ba ma branam anadi na nkwansam no ye kama e kan se owo ti se onia ba be kan se mida wasipi na me kan se okwa asori ewo life tabernacle ɛna ɔka sɛ meyɛ ɔka sɛ wonim onuabarima Branham anka mɛtumi ato dwom ɛwɔ nwontofoɔ kuro no mu nanso wɔde akwansideɛ aba mu ɔka sɛ manya o ɛne nteteɛ mfie pii ɛne biribiaa ɔka sɛ me nko a meto ɛna meto ahodoɔ pii ɔka sɛ nanso mantumi anto dwom ɛfiri sɛ wɔde akwansideɛ ato hɔ sɛ ɔbaa biara a wakeka n'anim ɛntumi anto dwom ɛdwom ɛwɔ nwontofoɔ kuro no mu meka sɛ ɛyɛ nhyira nka onyankopɔn ɛma life tabernacle ɔka sɛ ɛyɛ meka kyerɛ o onuabarima Branham ɔka sɛ meyɛ kristoni meka sɛ ɛne onuaba kɔfie na kɔhohoro w'ani anaa sɛ adeɛ biaa wobɛyɛ meka sɛ woka kyerɛ me sɛ wobɛma biribi ketewa bi te sɛ wode saa adeɛ no ɛka w'anim na mɛtumi akyerɛ wo sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ saa adeɛ no ɛfiri bonsam mɛtumi akyerɛ wo sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ biribiaa nni hɔ ɛwɔ n'ahyɛseɛ no ɛfiri abosonsom mu na mprɛ dodoɔ a wode bi ɛyɛ w'anim no ɛyɛ abosonsom ahyɛ nson afei mefiri abibimaa mu ɛna maba na makɔ Hottentot kwaeɛ mu ɛna mahunu baabi a asomkaa baabi a saa nnoɔma no nyinaa ɛfiri ɛba ɛne yeinom agudeɛ pii akyekyere wɔn kɔn ho ɛne asom mu ɛne biribiara baabi a ɛfiri ba ɛyɛ abosomsomfoɔ na kyerɛ kronkron no mpɛ sɛ okristoni ɛbɛyɛ abosomsomni na wompɛ sɛ menka sɛ woyɛ abosomsomni ɛsiane sɛ woyɛ yei nti na mmom woyɛ wo ho sɛ emu baako ɛfiri sɛ wohwɛfoɔ no anka nokora no ankyerɛ wo kyerɛ kronkron no ɛka saa na afei woka sɛ onuabarima Branham metwiri sɛ kyɛ menyɛ ani tiatia a ɛma me ho dome ɛne biribiara te saa ɛyɛ nokorɛ nanso sɛ wonya ani tenten a anka wo ho bɛdwo paa wobɛyi ne nyinaa afiri wo kwan akyi na woakyekyere agu tiri so na wayɛ no yie adɛn wonim deɛ atwerɛ kronkron no kaɛ sɛ ɔbarima wɔ ho kwan sɛ ɔgyae ne yere na ɔgye awaregyayeɛ afiri ne hɔ sɛ ɔtwa ne tirinwii a sɛ ɔtwa ne tirinwii a ɛkyerɛ sɛ ɔnni nokorɛ ɛma no twerɛ kronkron no ɛna kaa saa korintofoɔ nwoma a yɛdi kan ɛti dumienu hwehwɛmu sɛ ɛnyɛ nokorɛ a ɛno saa ɔba a ɔtwa ne tirinwii no ɔnni ne tirini a ɛyɛ ne kunu na sɛ ɔnni anideɛ a ɛsɛ sɛ ɔgyae no na ofiri ne ho ɛyɛ nokorɛ nanso hyɛ ɔhyɛfoɔ no ɛnka saa nnoɔma no yinom ɛnkyerɛ mo na ɛno nti ɛna moyɛ deɛ moyɛ no na ɔbarima no twerɛ kronkron no kaa sɛ ɛnkyɛre ɛwɔ ha obi twerɛ baaɛ ɛna ɔkaa sɛ onuabarima Branham ɔno saa ntadeɛ yeinom a ɛmaa no wɔ no ɔkaa sɛ adɛn ɛyɛ adeɛ a ɛden sɛ wobɛnya ntadeɛ yinom bio na ne nyinaa bɛyɛ sɛ kristofoɔ ɛma ɛbɛhyɛ saa da kron nylon anaa deɛ tete te saa biara mekaa sɛ hwɛ onuaba adeɛ baako bi wɔ ho nokora baako a ɛwɔ mu ni wobɛtumi ayɛ yei sɛ wontumi ɛntɔ bi a wɔtɔn afidie a wɔde pam atadeɛ wobɛtumi apam bi mekaa sɛ ɛyɛ nokorɛ yɛma no ayɛ sɛ megye di wonim deɛ ɛwɔ wakoma mu ɛna ɛyi ne ho adi deɛ woyɛ ɛne deɛ wokyerɛ ɛno ɛna kyerɛ deɛ ɛwɔ wo mu ɛno nti ɛna yeinom nyinaa ahunahuna ɛne akasakasa ɛne nsekuro ɛne amfa mfirie ɛne deɛ ɛkɔ so asafo no mu ɛno ɛne deɛ ɛtete asafo no mu ɛno ɛkyerɛ sɛ bonsam aba mo mu na ɛno kyerɛ sɛ honkronkron no afiri mo ntɛm afei minim se eno ate se wonane ta afri muomu ebimu nanso esese eyesa esese eno tino okan e enye se anyansafo enye se wonho ofe amom se obeka ba bia ohanu wo akirawo ifi se edabi mi ko jina na magia no amao na gentia uye wadi esa ani kwan a ofaso eye eno ene kire de uye se wo abufo da da bia etu epono nsa biribi kakra bi mu a na ufi ha na wo koso ana se ufi fi nsamu ana se ahusam ani normal etete sa eno kire ba bia efiri ba afi adia ba akope ena obeye Disaadi ya nifri ho, na abrubro ono be sani ama wakuma mu. Ebra ojaye, abrubro ono efri e shenu mu. O sani nechi, nensu, obay, ebe bo shenu, epununu mu. Eko si se, noa, emano be mu. Onkronkrono wa ha, onkronkrono pesa obe mu. Nunti na ene, onkronkrono, onfri unche afibo. Oti abontri ho, ewo diabi maisu, baby. Esye sienu ho, se obe tuaba umu. Na, wama wo odo, eni asum jie. Any anigye etisade na wo wo kane no ane eye wasiese na wo so obeye opese oye na ni agina so obeye nanso wo mpese obeye abe enya mo ahoho na mi kasa akira mu ni nim de mo ahwefo mi kasa akira branam tabernacle fo mi kasa akira mo a mo firi asafofofuro mu mi kasa akira branam tabernacle fo eno ene asem a ewa ha eno ne ade a ema abrubro no tukọ ma obi firi biribi ase ewa asafunu mu na ade a dikan o sanati oh yeah won't dress her. Right then, wow. Now I'm Oko, a tuka, unto me, Nasa, Homano, Rasa, Dama, Sulu, a free woman, and yet now I'm Concrono, Co, Ayano crap, and only a Samoa, a Waha, and there, and only the entire, and you panel, I want if he said, Maho, Homwa, and your papa, Abba, when I come. Aba wo mbremu afei eno ne de nti a yenya trokronkron ka se eno nti ena yarefo pi ene wona wo wa mane api ewo ye ntem eye sa no ma no nti esese ye jo esese ye ya somdie esese ye ya gama se de be ya abrubo no betumi atena ye nchen afei kai abrubo no baba o ka se oh na ba ma bana men kan chere me se me nya hom kronkron no da hallelujah a form and a duba kubi. Oh, brow, bell moon, me to me and Nante, no crap, not a no. Oh, Minatin Capapa, Minatin Cassa, Anka, Metinia, no Madia, Afridiano, so na my Bamona, Madonna. In 12 more dim for why am I born a piano? Minatin Cassa, Metuni, Adam, and Satu, and Kong, one of my Bamon. Oh, Nabama Branham, Sanya Minatin, no crap, na and we are home, Kronkron. Man, someone who Yenti went to me, Antina. Now we are Dama, Man Supra, Obey up at Takuno, as I said, Otuko. Bibi Bani Bia, and ya, Brubrono, and ya whoop, and it whoop, and that woman, Sahon Homo, a bow and chain. You have a man who buy it, on your Bama Brana, Annie, a bra, who got TSA and Sokrono, a bra, who TSA at Trono, a bra, who got cancer, a ye. Me wa hon kwan.
You haven't got
hon kwan. Wa ka wa abuade. Sa abuo no eyo nyankopon ba no moja e som buo no. Wonni e hon mra kwan. Hallelujah. Kanya wo wo eye bra asutra e moja wo chifri Emmanuel entrimu aya no ma no adebon yafo e be shasie won afobuo enkekaye enyina efri won so. Ani, ora. When you are Kanya, woo, and you are pair, what damn among your coupon. Now I fail, and your coupon, and you can a freeho. And no, and I didn't share moopy ever. And no, and I didn't want my mama swappy ever. Hong Kong Chrono, ever call baby. Hong Kong Chrono, I can't say. Yay, and Yano crap, Jan Shiamuno, Kanoa, Majai, and Su Onyabama. I come in him. The crap, if you say, as I saw your coupon home, they do kind. Now, come back on your coupon home, they do kind. I said, over draw. Now, wouldn't him say? Oh, would you say? Minimum normal piano. Would you want to say? I had Juma, say, and noir and to me and your Jumampo. Would you woman, you know, any Anuya Nunina, any Hella Nunina, any Hebrew Nunina? Now, wouldn't you be Adima, a blue bronze, sir, on tonight? ɛyɛ nokorɛ nanso wonim ne nyinaa afei abubrɛ no antumi anni kan ɛfiri sɛ wonim pii dodo dama no ampere sɛ onim biribi ɛsɛ sɛ ɔnyɛ obi foforɔ agyi n'anim animuonyam ɛne no onim biribiaa amen adeɛ a menim ɛyɛ kristo yesu wui ɛde gye me nkwa na abranteɛ bi anam california ɔwɔ nsɛnkyerɛnneɛ bi na ɛwɔ n'anim a ɛka sɛ meyɛ gyimifoɔ ɛde ma kristo ɛna n'akyi ɛka sɛ wan agyimifoɔ ɛne wo ɛyɛ nokorɛ bɛyɛ gyimifoɔ ama wiase sɛdeɛ hom kronkron no bɛtumi adi wo kan ɛfiri sɛ onyankopɔn ma mmarima ɛne mmammaa no hom kronkron ɛna di wɔn kan romanfoɔ nwoma ɛti mɔtwe yi mu baako kaa sɛ afoboɔ biara ani hɔ de ma wɔn a wɔwɔ kristo yesu mu a wɔnnante honam mu na mmom honhom mu wɔnnante sɛ pataku na mmom aburuburo amen dɔk na ɔto ɛdwom bi ebiara fa ɔdɔ ɛhyɛ me kwan so ma berɛ a me ne ɔsoro aburuburo no ɛnam ma memfa ɛnwom ne sereɛ ɛnante aberɛ biara da biara fa ɔdɔ ɛhyɛ me kwan so ma asomdwoeɛ da bɛnnie ɛde ma Branham Tabernacle anaasɛ asafo biara anaasɛ baakofoɔ biara ɛberɛ a ɔbɛpo wɔn fa ahodie abɛyɛ adwama asɛmbisa no sɛn onuaba ma brana tane w'akyi bɛyɛ adwama tane w'akyi ɛbɛyɛ obi a ɔdwoɔ tane w'akyi na yɛhyɛ wonnim hwee tane w'akyi na brɛ wo ho ase ama kristo ɛmpere wo ho ɛmpere wo ho ɛnyɛ sɛ wonim biribi nante ɔdwoɔ mu din ahobrɛaseɛ mu bɔkɔɔ na buburo no ɛbɛdi wo kan nanso bere biara wohyɛ wokɔtua saa ɛnhyɛkuro no ɛbere biara w'abufuɔ akɔ soro no ɛbere biara wodwene sɛ wowɔ akwanya ɛde yɛ yei na woyɛ sei aburuburo no ɛtu firi hɔ kɔ afei na wonni no bio afei anɔpɛ yi ɔne wo ntɛm ɛnware koraa asafo ɔte abɔnten hɔ ɛwɔ asomdwoeɛ maa bi so ɛɛtwɛn sɛ wo su ɛbɛsesa amen deɛ wohia no ɛnɛ ɛyɛ sɛ wode wo pɛ nyinaa bɛma sɛ wobɛma onyankopɔn ɛde woato fam na woatwitwa wo pɛ nyinaa afiri wo ho amen wobɛtumi adwene ho sɛnea adwama kumaa bi ɛnyi nyinaa ɛsensɛn ne ho ɛyɛ ne pɛ ane wabrɛ na afei wada pono a wotwitwa ne ho ɛnwi no so wonnim deɛ ɛyɛ paa ɛma no wɔgye ne pɛ nyinaa ɛfiri ne nsɛm na wotwitwa ne nyinaa sɛnea ne ho ɛtɔ no na ne mu ɛyɛ harefa me n'ani gye na ohurihuri na odi ahurusiɛ kɛse ane owura sɛ wobɛgyaa wo pɛ mu a deɛ wobɛnya ne no nanso ɛsɛ sɛ wogyaa wo pɛ mu na woma onyankopɔn asɛm no ɛtwitwa wiase nyinaa firi wo ho ɛyi wiase su nyinaa firi hɔ na wobɛyɛ abɔdeɛ foforɔ ɛwɔ kristo mu berɛ bi a ɛtwa mu wɔ ha ɛwɔ abibiman mu na mekasa akyerɛ ɔhotini pɛne bi ɔka sɛ onuaba ma Branham menim sɛ wogye nyankoma tumi di meka sɛ nokorɛ me nuabarima ɔka sɛ mfiɛ pii ni a na medwene sɛ meyɛ obi ɔka sɛ na medwene sɛ meyɛ kristo ni paa na ɔka sɛ afei wɔyɛ asafo mu no na ɛsɛ sɛ meforo bepɔ bi baabi a megyaa meka akumaa bi ɛna ɔkaa sɛ na ɛsɛ sɛ meforo bepɔ ɛbɛyɛ o basafa aha mmiɛnsa anaasɛ aha nan na mefa wuram ne nnoɔma a meforo kɔ soro na ɔka sɛ yɛbɛyɛ mpaebɔ nhyiamu ɛwɔ hɔ ɛna ɔka sɛ na medwene sɛ meyɛ kristo ni paa ɔka sɛ menim kyerɛ kronkron no nyinaa masua hebrew no nyinaa masua asɛmfua adimbɔ no nyinaa yie ɛna ɔka sɛ obiara a ɔba me hɔ no mɛtumi akasa akyerɛ wɔn afa twerɛ kronkron no ho te sei na menim deɛ mekasa fa ho ɔka sɛ anadwo baako bi na mekɔ asɔre na akasakasa pii akɔ so ɛwɔ yɛn asafo no mu ɔka sɛ na fakuo kakra atia wɔn ho wonim sɛnea ɛteɛ ɔka sɛ meforo bepɔ no na menante na mpofiri mu menya atenka bi sɛ obi di m'akyi na ɔka sɛ meyɛ m'adwene sɛ bɛtwɛn kakra ama ɔne korɔ ama na bɛto me na makasa akyerɛ wɔn kakra ɛberɛ a yɛnam kwan no so no monim ɛyɛ biribi papa wode ɛtwɛn kakra na ɔka sɛ ɛberɛ a meforo bepɔ no ɔka sɛ maforo ɔbarima bi aforo bepɔ no ɛna ɔka sɛ ɔwɔ boa bi ɛda n'akyi a ɛsosene ɔbarima no pii na ɔka sɛ ɔhome ntɛntɛm so ɛna ɔhu mframa ɛna ɔtu ne nan ntiantia ɛbɔ mmɔden sɛ ɔbɛforo na meka sɛ onua mɛtumi aboa wo ɛde adesoa yɛ afo bipɔ yi ɔka sɛ daabi ɛsɛ sɛ Mesua. O can say, Michel and Sa, O can say, you will say, I fake, a Yanisua Dunu, or a chap, I want in some. O can say, Michel Fong, and I'm a can say, Raddy, who's where you are, Sibani? I was able to him, O can say, Dabby, Mesua, dear, with the old Afro, Bepono, said the Abaya, who bet to me Afro.
That's where
it is. San, it's here.
If we just look around, we'll find out he's packing on.
You better say, Osunye, Andy, and my one year come, Abby. Yeah, three more day. One year come. Say, you better to me, I ain't.
Here's some time ago.
I tell you, I have a call, Ohio. Tell you, Munimono. Manage your Ohio. Now, what you more dim for me? I was out of my numu. Now, what you more dim for? Now, what I grow me home. If you shall not mean come of Rotia be there, and any back. You can say, you have three more dim some.
I said, what should be a real
thing? I don't think I won't, yeah, said, yeah, what's here? Bomb of four papa. Now I'm coming off with Tianinia, one year, and Chariano will go upon at one my young child, Mammy Fua, one year, and in Roma.
He said, oh, can I say,
we are some Pacania, or come my emre, or Cossuk, I can say, at Remy. You can say, I've a share, sir, I come to Mina, Mipesa, or Frutia Manubia, the Grisa, and Yankupon, the Mammy and Yabu. Then so, oh, to the two. That's who you answer for. Aye, but Benya Lorica, see Emma. Now, Ocofrano, repeat to say a bay. Now, or to me who say a banner. Now, at the jit itself for Tiabano and an offre. That could be, I have boom ever worm. You man, a new woo, me can say, many be woo, me home.
You come
of Rotiamano and what she and I said do a brebacco. So bet to me, aye, and you be a tell you, obeying answer for. A beer, obechanas, nasre, me no. No, now we judge the Akano.
Because,
and Sasa and Kawaya, sir. Ah, I can say. More as I'm packing for the Mwakuma Emre. That will be Okatre Ewurum, Ofasa Abbey, and Otium, and I did Gia to say there of Rotiaba and Osu. Yes, I bet of Rotiabi, there may be a unit trip way. I won't do Riba. What you mean, when a little cock is here? A Yanamama. Now, or she shut me, Husia. But my phone is sorry. If I need yourself or two about Frutia Abidiano, now Frutia Abidiano, Eguna Bomofono.
But
so, wouldn't be be, sir of Frutia Bano, and Chia Moon tea, while Huno Etiono, now or Shane Bano, now or Amaniemu.
You know him,
sir, Batan Yer, Ali or Batan Edba, or Dan Ediano, sir, Obesia Etiono. Woman, now or shut it to an
William
Bribi. Now you are done where Dino Aswan said, and man anybody wants and or 22 from a Kumrika, a con, Nachi, and or Barney, a Casabili, Bompaya Mammy, Jamaican Dawson, a brown Musa, or Bataya Kukodra, or Dana Dino. Oh, so Yasibamu, or Yankupon, where you a dear, and Yakukrobra, and one Nipa Kumamua, Transons, ya, a bay, say Yamon, Yankupon, a Pruprono, a Bayan Akumamu, na a Brian Asia, a Bema Yajo. It was Sauramo, Nami Jinao, a Bompaye, Amasaba Rimano, Dino Kai, a Quaradi, yes, in Chang, if you are a chrono, or ye Nipa Papa, or Bomofua, and a hotte. No crap, Nana Jayan is set over Kenya, set obey the ope, or Baba be a me one one, or Jimmy Alpha Alpha, Ewaho, set opera. It can say, Ayano crap, Nancy and Yanni pursuit, so yes, sir, so we jawu Pemu, oh, Yankupon, we are more brought, I am to mean yes, sir.
Here's
Rebia Kamu, ah, Ewa, oh, a bayon fio, high Kamu, that Christo Nick, a CB at Nasi, our United States, and our four atoye, Nani Dindi, Daniel Carey. Berima
wa
maswa, Berima osonya miani, Berima hutini, Kristo ni mapa, Berima obia dene hon, Unipa wa maswa ti sei. Na asem no, ene se, se o wui, ana se o dai, eno akan se bra o ko osro no, se ane tie, e bra o wui eno, na bra o dru, e pro pe feno anu no, o yofo anu ba e pro nanu, e kan se,
uni
wain, o kan se, pinyo se mpakeni ino, Daniel Carey, when you are cramp, I'm a Christo. Now, me, the Pesam, me ba, a moon, and a pay, a black quantiono, I buy we are our sasso, me nibba bia, because they say.
That's
why you soon and a baby, a baba or so, or the Bonnieni, Sakwaniso, and a baba or so, or three some four,
Sakwaniso,
and a baba or so, while our home, Kronkono, everyone so. When your book or any of whom will be you in Fipi, new one soon that one ferry idea, na meaning Breco, our Brazilian free all, no crap. And so every bow of mano and obey mubaco. I said, I won't conquer, but call ye eba, na obumono, identi, and I woo emmano emmamu. So, brother Daniel Carey, eba ho, ewo, ewo, eponuano, oko mu, eka se, eba yushe se, udi wa ha, ofishe bebiya, wa unu din biya, oka se, dabi, Daniel Carey biya, inia. Oh, oka se, nukreni, oka se, miyo sempakani, oka se, manya krepi, ama Kristu. Kase, ma bon modin, semele bibia, eye. Fono kase, ura. Eyemi ya, semele kanchile uo. Emom, Daniel Carey bia, eniha. Kase, mechile u diya ube tunia ye. Kase, yeni u kwense, yebe shwa wasemno, ewa ha. Kase, nensu, upese, usle wasemno. Ube tunia sleno uo, atemu, ebja fita anu eni msa upa. Nensu, kase, yeni u mwabro wa ha, edema ukura. Ufise, yeni u ewa ha. Obia eni ho emawo okase opese wosra wasem no okase owura edem bio ena metumi aye gisa mesrem asem no okase eye afi obetumi akọ atemu adwa fita no anim na wasre wasem no ewo ho ene ekare ekase onyaati nkase ona mahumu ewo baabi ebeye donhwire okase obeduru baabi eye han okase okọ akiri no na eye han Eye mpre oha mpre apim hain esini sedi ye uyashren. Na okase, nani hon e woso, e woso. Na okase, e pra odru sa haino e mfrimfni no. Ote se, enibi kan se, na weye pe, e wasa se so. E free pray, a e haino mu. Okase, debi, na menye pe, me hon woso e. Okase, unye obiya di ninu kre mu. Kan se debi o kan se eno makakra bi aba madun mu a mani ni kro e wo ho o kan se debi mi susu se mani no kro o kan se wo kan no kro e wo asem bia mu o abrabo mu o kan se debi mi kai eno ma bia mi kai ye na emu eda ho na emu na ho ma nya no kwafo pa Can say a thing. Who fry Bribia na and ya odiada? Bribi, Sika, Bribi Fufrobia, na and ya odia. Can say, imagine, and say, as I say, Sonona or your papa, and so Bruno for, can say, Debbie, if I know my beer, na and ya media. Can say, and then I wouldn't ye pay it. Can say, Debbie, I wouldn't ye pay it. Kase, simabia na oshe, sentye mubi, ebefusa hain kese nomu, ababia, abubro nuwo, wapufo! Kase, ehwa, ote enibi, ewanechia, na ede esine mami bia niya, watida. Kase, odanene hosa oshe, na animu fefa, onu bida, efesine mami bia nimu, ene jina nenimu yi. Okase, Eja, Daniel Carey, Ejina Mami, Ewa Sasi So, Enu Kwe, Na Oye Peye, Nensu Ejina Mami, Ejina Mami, Ewa Sasi So, Afemi Ejina Amano, Ewa Soro, Fani Bani Ejina Fatome So, Why no be Ejina Mami, Osa Adano, Onu Aberima, Okoli Yure, Efri Omu Ena, Entumi Nka, Asem Nubio, Isi entrasi. Onyankopon dofuo. Jama odofuo a uhuye. Uchuo. Obrasiafuo. Oma unhusuo. Nomano oprebuo. Nasakrama ewa bon. Enso. Udi baby. Na enso. Unyam eradia nkasano. Uwo uwono. Banyata die pia anshaw. Oh, onyankopon. Afe papa ben, ena mi ntadi ebe ye mi. Papa ben, ena mi ka ebe ye mi. Papa ben, ene fie 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 ebe ye mi. Papa ben, ene be ye, ewo sa adamu. Na u ni adamfo, ubiya amfa wadamfo. Ubiya ampese obe tini nsa abuwa u. Ukanse sa adamu, obe kase. Kom di mi, mwa mami ediane. Dadeja, one mammy at the anche. Papa Bay, and I dear Wimina, a bay yang, it was sad down, a raddy, a yangina, a mow. twitwame ho awurade nuaba ageti na nyankopon hira wo awura nyankopon hira wo nuaba twitwame ho sese ya awurade me pese wiase no ma nyina me pese mi gina ma ho anopei me pese mi gina so odwan a watwitwame ho me pese wo twitwa wiase no ma nyina afri me ho me pese mi ya odia na wo ya media wo bagi me awurade ebra mama me nsa so akyere wi nyankopon hira wo awura nyankopon hira wo The person to tell me when you are Cosiasia and Opey. The person may yet say or no, and found, sir, a ya quenya and answer, and yet near quenya bea. Quenya back one me war, and he said, may banny ho, or fat dear Akenina. The Bonnieni be a high umpire mooprecu and fat Christo da, when you are unquadia da. Now, Opera, or Kaiwo, I won't buy Boyman or pay, Obama won Sasso, I done for the Bonnieni. Good one show. Ofoforoman ensa so nka sɛ kan me onu abɛma Branham menye Kristo ni ɛna me nim brɛko a ɛsɛ sɛ meko hyia Nyankopɔn na me mepɛ sɛ wɔkae me sɛ ya ɛwɔ mpaebɔ asɛm mu ɛbrɛ a woriwie ɛyɛ wobɛma wo nsa so ama mabɔ mpaeɛ ama wo ohunu Nyankopɔn nhyira wo awura kumaa Nyankopɔn nhyira wo awura Nyankopɔn nhyira wo awura obi foforɔ nso mepɛ sɛ meyɛ mepɛ sɛ ɔno Dubo sen na waha wasane wonachi oh uka se menyisa antum onabema brana nanso hwe tesa abuburo boko no afri wo ho kwa onabema bibi nkoyie ebra wontumi ene ofoforo entena ebra wontumi emfri wakoma mu pa emfa obia emfomso enche no emfa ho ne de waye anase de waka wontumi emfri wakoma mu mfa emfomso enche a yesu ka se se wanfa onipa biara emfomso enche no a Emfu akuma mu a sanso na wotu aja emfa wo de enche wo afei se ba se ewiem ti bia hyehye se e ba se onyankopon be frɛ wo na bra sutre abue e wo hoy asafo asiesie ne hu onkronkron no ete dan yi so asiesie ne ho se oba fom na wasane aba wakuma mu na wa ma wo ojo ene asomdwe de na me nyo na ba na wo de be ye adwama onkronkron no be ba fom e bra wa be ye adwama And she said, Oh, I do not papa, and your papa, and then she said, Papa, Pesaunia, wa okwain, na, or pay any hot, so be poor, and yet won't cronkrono or mad da. I feel yes, he and trust me, Messrs. Mumubia, Muamamon Sasso. I yes, you can say, Your team in Sam, no, I did your summer mini dino, I was down quite on my team womb, Edda, and we were coming through a womb, a concomo, until your hand, it didn't know you might do no nine. And so I face a open cell by for Buchiano, so a boom put to Joa, my mom by your mum, put his sabo call as some Gratin car. Now, one bread, you know, and I say, Opera, say, Wignano, a bed bow and champion. Dry, I see in Tracy, a dry yet to do me, a two tribute of my Mojayan or ma, I say, Oba, a boom put to dinner or bomb by you. We are a free Opera, say, Oba, you boom put to Joa, ever for Buchiano home, now bomb by you, a Britiawa. Asutre obi owa e moja aye no ma o tifri Emmanuel ntini mu na adibone ya fotom ekwa asie nyankopon chira wewura brasro ha na bebun kotobe Yesi entra si sɛde me wani da so sɛ yaye e wono yakoma mu yi Nim jo bubu bubu mfimfini wa no pei ɛsɛ sɛ ɛma wani ewu ho ba tuntum bi bobroni na mposo a ahono adwuno ɔsane ba fɔm afoributi a no so ebre bi e wɔ ha ɔbɛrima akɔkora tuntum bi anya nkwagye e wɔ nkwatɔbre no mu ɔkɔe Na said na wanya nkwagye no nti ɔkachie ne panin sɛ manya fa ahudie ɔkachie wanya dien ɔkachie manya fa ahudie afi ɔmanu fa ahudie Another group of people coming down for salvation. They were provided prayer, praying, and praying, 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 Abraham Kronkron, no any Nippon AD, now worry O C deny. Okay, say Mosey, what's you when you're found with you? Okay, say Annie Rura, Kenny, when you're found with you. I say, so what's you when you're found with you? And there may be a mouth found with you, and so cock at some panel.
When he got ready to die,
Brow says, you know, say, oh, be wuno, Ninianum feature, P. Eba, say, or Beshano, na bra, or Bayano. Okay, say, one adjunct, a year one say, what Tory moon. Brown Yanay and all can say, Nammy Susan McCock, Yankupon Trow, Minabema, Udipunko to Joe, or can say, Miss Susan McCodada.
So what can I say?
And then I only hear Mosey. Can I say, Abraham, you rap no mono, Mihuno, or can I say, Nammy Dinaho, Eshan, or can I say, or both will be Baho, and all can say, Abraham Mosey, who can say, Ponin Fippi. Oh, I thought the Anya Hincha Echel.
He said, don't talk to me about robe and crown.
Kaze, and Kata, the Anya Hincha, was a moon tremmy. Mimpata, the Anya Hincha, Edia, the Pesami Hunu, the Knessa, and the Christo Libia, and Nioe. Brave you are, Chicago, a slow, no, I know a Colosseum, at the Quadaya, or Quatti Norma, a woman, a woman, I may share a honina. No, the Vinia Cockrabby, the new fitter to Treby, a woman, I only know how to cry nature, a shreno.
He looked over at Baby
Kumabi, and oh, he banachi, and then he so fast, you go no, Tuntum no so, fast, a bomb pie.
A shreno,
a British hour. Oh, share baby, yo, the frassier soup, yo, the coy, and I make us say, oh, rah, or can I say, honey, and I'm forfeiter.
I can say,
you know, sir, oh, again, I'm when ya was, sir, and then I won't, I'm when ya was, sir. You can say, oh, rah, Sanka, you bet to me, I come in Fimua, and I church a woman Fimu, or can I say, Namia, a qua, a brebby. Oka se wa hwehwe eden kumai mu ha atade bi ele bu ho no ka se mihunu se ya atade enso ede e na yesu nko wo ho oka se sanki kai no a e wo ho no oka se ya Abraham Lincoln moja ka se sa moja no e na yi akwa ho ma e free me so oka se afi obere ma ficha ari nwanya e wo nso mi se tu ni ko mu me ka se nyankopon shire wo ni abere ma Mini moja fufrobia e wenya e me. O ka se mini msa moja non su ora. O ka se o yi akwa homane e fri misu. E bre bi le pwe kwe siada. Na mi tubrika na mi ye noma. Na mi ye asre se ma e hunti. Na o nyankupon. Mi ye no sen. E chepi da swa e wa makuma mu e wa diye mi ye ye hun. Nanso many jisa o ye a homan free me so ni nyina free o ko o jina manamu free wa me sure o baby na o ye huhu ni ase anka me pese mi dunu fo o nyankopon ma me suade hunu enti me bompa ye ma no free se mi hu se me bone esu se ne de no na me ko ne ho na me tina ni nche na me ma na ni wu ye ka kire ni se o so fo Nah, enough for no merry mammy, you know. Where dear babe, you shed your sin, and I said your son, enough for no merry mammy, you know, a book to do, and I want you now to come on my crystal. Oh, me, and soon soon you bear any. Worrying, yeah, I have bonnie, sir, and obey. Wakuma, I have to tomb and to sua, because you say, Hong Kong, and to me and canoe. A beer now, good grown up to call only a yamu or cockra. Nyankopon hira wo dofo abayo akuma bi efro basu nyankopon hira o medo o kan se sa abayo akuma no onim o wani onim ntane nkrata ki anya na sesem a efa odon ensem eti se de munyina aye eno ne asem no onyini yesu kan se moma mofra no kwan na wo mra me nchen obi fofro nso pese oba ebeka ho anope obi afori guchi anu ebre fofro bi o afi ebra ye to dum preku bi oyi afi ye bo ye bebo mpa ye ebra sa adeboni afu a wo di boni ehun ya oyi ebo mpa ye
da
okrom fo a oriwu onu ani je se ohunu sa asutire ewo nukure na bibi asa na asa ama mbubruni no na eho ena me semeboni eye finse onumpo untu uru masro ha uru masro ha uwa unimdiye ye
The
Bible says, "So when you papa na wa anya esne boni emau, ore ma when you say wa anya ni ye, froba sroha na bebun kutoje wa frobi chiano na kachre nyango ponse wa nuhu e wakwa wode no afaso na unkonko no ensane mra na oma unya ojo na ye boko na ye kumbiu ore nye kaise. Se uwa na se uja o hokwa ubiye ni wa obeka wa se mama opesa ube jina emanu anopei
God bless you, my brother. Waiting.
Onyanku ponshiro, minu ya bema.
Is this it?
Mechen. Enu eni. Dunumpe enu wawa safunumwa. Wawa tinkase wabu wanfo. Waba obura ewa asumjie ojo bakonye komye abrabomu. Afei, yeye onkronkron ena ochre wade obwani achewu. Who need a time for a bravo atra asne aboniafo afobu? Who more obra etisabus on some for Uba obras on Unco, Brabonina and Amquasun Coso, Unconco, Yabocono, or to a common one or so, or Mao Abo Bra asum Jemu, any comia, any odomu, and Winipanyamu, a young for any obianim, any one hour, any one bofekun in anim. Sir, we are Boko, Com Wojo, our Brasini Christoni. Nancopo Bruno, a cow home. Ujidi, ye bear Wakonia, idiotry, Ninin,
and
I,
and do you hear the
Afi, a quama, wow, for Rubuciano home. When Yancopo and Shrau, and Cesar will do a chance, they say, on Concono at the Atemo Abro. Now, one more than say, will be crowd Pimo, and can say, oh, my Christoni, Achery, and Sasamico. Mobinum, a bread, you can't over for Rubutianimni, between me at Nancy, sir, or the Bonieni, sir, me pa, a yamepe, Annie, and Ukre, Ubiara, a new suit to me, between me, I had the ope, Nanso, Opo, Aquena, and Opey. Eka, sir, a day and Obeka, maybe five crystal some now famous for Rubutianim, a day and Obeka, Nanso, a day no Yankopon Eka, or Catra or Sabra, and Awaesa.
I
pray, well, Jai Upimu. Wabenya hon kronkron boko ono ama nabe fa ni tenabia ewa wakumo mwano peyi. Minimse obeye, minimse obeye, osebo se obeye, eho ontumi enye hon shi, ontumi enkase omma. Osre usu uwi edibi bia, se obenya bebia ba pese oba unchen. Na odanwa ube uwi omono, ebra uwi obo fono epte empano anafono. Se anka ube unu bibi hon hon hono. Na ube hunu se bribi wan pese obeba na fe okra abeye tuntum ani kusuu ai brain hobio emfa ho se ube so denden eso eye boni ewo ne boni adom ho na dom eda ho emom na wanya akwanya bio osun bi bo modern pese obenya baabi atutu ne yie nanso wantumi anye onyankopon frɛ no ebra ide akyire And so, Opo, Akwenye nyina, ene wana mfunu nyina, ene watinke nyina, ene bibia, anopei, se wedebeba ha. Opo, Akwenye, ebu nkotoje wa ha, ene oka sachire nyankupon. Midiye radia sem, e kasachire o, se Kristo kase, di obami nchenu, entono entuneda. Afi, bra uwa, forubu chia nisui, sachire wati, kachire nise, wanu uho, se woye diya woye. Noni adia, ema nipa enya hon kronkono, ebra wabo, wabo esu, on sachile yi epa, unyankopon ebo mwadin, se wadi hon kronkono bema wong. Opeshe, obejo, na waye boko, eni komu, enunti, ena wadi sape, se minku minya kronwa, esori, ewa wakume mu. Oh, obe tumia sori, ati etim, akakasa fofro, anase bulbi, eno ema unya hon kronkono. Esese wo sori fi ho, se nipa sononko, esese wo sori e fi ho, boko komye, Any or Jomu and Brasimu, Nan, and Copa home, Abetina Umu.
Next year, said,
with Compo, Nasha Babia, Wabedru, Chase, Woko, when him a bringing a young Concono. On Concono, your dog, a DJ, a son dear, a body cherry, or Joe to Brasia, a botari, GD. I face that I want to catch in and Copa and say, Opera, say, obey. abayi wa kuma wa wo no odofo ya de kro no abi onhyrawo o ma mi ejina wo ho e de nsa ato so onu abaya tuntum dofo a wo ha a wa bo mu ase e wa forobutia no hin na ase obetumi adi aburo pa no ene nchechira e bia na wo tuntum no bi mu de minim onu abaya kupo onhyrawo akoma wa siesi ahimfie ama wo e wa ni mo nyamu anope eye For Buchiano, I say, not share a rabbi, or ya, a juno, a baba, a wa sini trassi, or ba, come a come a mean fita, oh, yan coupon. Finipa, what bunko to do, a hood rope, you are, that I want you to catch it, catch it and say, one no home, catch it, sir, wouldn't get you. Not do monte, Ubanta, want to win you now, a baby yet, if free an echo, Opera, we are boko, any coom, Opera, bro, I say, na baby, obedi you kind ena wobeko nkrofo ka biribi a emfa ho se ese no kure obegya wopemu se obeka uyonko ho asem obekasa afa yesu no obey biribi a eye papa worintue so wudini worintue enkoto nhye de odi bim so emom ohunu sa a kristofo pa akuku odu a woyi na die na wopese woye se won worinkantre obi a se woye kristo ni se woye bi a Uhunu, ena wenim, ebra wo kasa, waso wano imu eni echiri. Ape yisedi ya wabre wakuma aseno, takisa wajini sese ya kafiye nyankopon, wo wenu uho, unye biyo, wenye uho uho, ewa ni awayeno ho. Ape mibebompa ya ama on, na amejidi, ewa asumjia betina wakuma so, asumjia etise sutine, ebetine aba okra so. Untumi and Tatiamu, Untumi and Cantasafro, Untumi Runco, a straw any form, and so be fra for each and any maqua. We be a womo, a better sister, a war, and couldn't dear as any other danumo, a bra, what you are saying, a febompire, said the mayor, by Muka. And Sreja, a body I am fatter, she. Hot, sweaty rooms. If you free a dan or pay, if you free a and so young coupon, if you free a two, am I? The Holy Spirit is sunny, am I any penny out of source? When your papa, I were your bonny. One home, a home, I swore. I bet you actually more dim for in room one, some, any my dear Nina, with new pets or best such a wagon, with new pets or you want out, why you be get your own from so bet your own. Ni openo nanso enne monkonko no fa nyankopon asem ade tuo wona koma wokwo nunu na oka ase afei pese wo sane ba wachi ba bia na wo ebra edi kan a oba aforobuchi anu anim wachi eba ba bia obi a obedo obi a na odi odo a enwuo ebe dome ene sorry na ba aforobuchi anu ho wo ye Erade, afei, ebompa yes sey, sey obetie won adene ho erade, obetie won akoma ho, ama won aye boko ene asomdwe. Na won sori mfira forobuchie ni sesey ya, ebra wa sachira won adene, odi won bra e maun, wa sane akọ won fie. Fa woni de besi bia, sey okunu ebufu, ana sey oyiri bufu. Ana se oyonko bufu ana se obi a woni no ye eye adwuma ana se woni no bo feku a me ye boko ti se aburuburu nyira chi o ena ireto eye odia etiaka ewade no osie enya ye hu se etisa ewade jina hodi ye boko be se onyankopon wa ba adwama no ho nokure nokure ni danjo fo pay edene nkwa eto ho ma wo Obani nyan chempe na obekire won kwan no me nkasa de obetin twan won animu no me nka de obeka asem ba kwa atia won ta se beye se wodi ayambo ebesene ne komu na wodi nakoto epo ase won abofo ehwe maja owosu na nim wahu Oh, Nankupon, Yepe, tell me how your mamma won, who your mammy, to Nankupon, the same, your boko, the memo, a trap for Rubuciano, so and so, and obey, and Yano pay, a moon, and Opa Biara, and De Biara, the same, your comb, any boko, let us say yes, and your ho, a ja, Buayena, yan yes, I say. Our dwarf for China, a brilliant chess, yes, and bonfire and crass. Assumed, yeah. Asomdwe wanwa so. Esani efri agya no ho ewo soro. Wonten nka sese ewo na kuma mu. Wo mi honhom so da.
Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Asomdwe Asomdwe Emwa waso
Sister Grace
get it e ka se ka kira sapo ni nyina se wo bu ono nso fo enso odisankuo no aye na fori butia isan se afori butia no sankuo no aye na fori butia ka se ka kira sapo no na wo mompa ye ma me te de wo tro na ni suo e sanigu na hwe no aso.
This
pulpit is sent up me a oh, Nyankopon. Asomdwe efiri Nyankopon.
Coming
down. Oh, hallelujah.
Spirit.
Woman, home, so da.
God, I've sinned against you.
Nyanko pon.
So
my abonye etia obia.
Etia
wua. Yifri ho e wadi.
Ibonye
yifri masafu kume yimu anope yi. Tutuwa sen. And what you mean, I think I saw your uncle Pondi at Chemo. Ah, so if you have a bruno, I bet some more come on with you. Or send it to by an HCC,
the
fan, it's Nabia.
The Holy Spirit,
I'm a son of an HC. I know Cassa me ba. Ah, me perse me do, I bring in a woman yet into me, and no perse me coming at that dano and tonight. And she says, say, let Jamie. Sani abawa kumamu anopeyi.
Jibo sen
enu owo atinka ta ekwa eno su. Mwama monsaso eno kwa forubu chanu huni na ooo saye.
Jibo
sen enu owo nipadu mwa owo atinka sa kwa eno su. Mwama monsaso ooo.
Our Heavenly Father,
yes,
we thank Thee for this
bra. Yedi yen ho ahye won sa bokoyi. Ti se apre ekura won sam.
Wo
peche no.
Wo
posa no.
Eko
si se beye bete. Bete se di abofra kuma ebetumi atna ase na wadi. Akwan ni so ni epe ya koma Awurade ba won sa adadoa etwa ewo mu no eposa no na akase me ba hunu se wepra me na u pra me ebra obu fu ye ewo epono nsa no ho sa no na u pra me oh makuma etu moja ma oba ebra me hunu se wo ye no ma ye ni ye na so se se amenya wakoma ewo me nsamu yi. Pepese me mane jo, pepese me yano sedye, metumi edia ye juma na matinemu. Pepese me tuko anopeyi, pepese me tu na metina ho, medo ye metina biya, ye mayen onyankupon. Ye do, ye mayen, ema wenyu onyam, ebisa, ewo yesu dimu.
Sir,
may I say Yesu? Sir,
don't you love just to worship?
Oh, no, sir, I'm sorry to say. Oh, me cry, Jerry.
Honor.
As I say so, me. So, who said, oh, Sunday, by for me, I was sorry for you, sir. Wakuma, I'm watching, can't air boko. Makuma, air born tentum.
Journey.
I quench you. If we are so, eko eni monyamu yemi bisa eni se meye se ono oba onsa so bra ye tunum eno se meye se yesu Joe, who pays our bus through Anna Bompiano pay on Yaberma, when Yankupon shall be our for Luciano, Yaberma Joe, Yankupon shall. A country, if Rasa is so echo and Yonyamu. Yeah, maybe son is may I say oh no. When you say I yes, Madame Fo. When you say at sa and so when it has said when I think at semi. Oh when I think I said they meet to me at Tuaco. Senia or ya or do
what could I do?
Jay and I met to me a ye
where would I go?
And he nanko. Oh, Yankupon.
Where am I?
Eh, and a meko. Eh, and a manichle. A day and a abaye. Eh, and a mewa in fear or had a cheap. Tenka man yanwe. Eh, and a damn copy of you from you all.
Bethlehem's name.
A free Bethlehem. A moa added that a moon. Oh, will be a free by
honor.
Oh, I say so.
To be
the person, may I say, or no?
All through life,
Abrabo, I continue in a
move.
A free as I say so, echo and immunia
move.
There may be some, say. May I say, oh no, yen yen amu afi. Say may I say, Yesu. Aye yenka onyankopo.
Yes Lord, yes Lord.
Ani erade, enye yase no se wo. Ye may I say, oh no. Abrabo, I come to you and you know. A free as I say so echo and you know. There may be some. Bramwe Simitrasi, there may be some Ubribi. Ubiwa ha, oh yeah, dear, and so on, Kunkunweni. Wa frɛ obi because we already Yesu din mu sɛ ne di fo etumi nya atenka sɛ wa pra na koma mumu ho obi anya sitie ama no ɛsɛ sɛ anka oba wo ma sɛse obra akwantie omu nyina efri ani oni aba na nso bebre kan ho Ani monyam ye mi bisa ne se
ti be la
me yesa ono
just to be
se me yesa yesu
that's all my desire
ye mi shiche nyina ne no ojo ani komye ahobrasie e yesa ono wo asase so me where my soul as I say when I go by so who said who try na mo mo do do
oh I knew you were coming
me say oh ba when I go on shrow when I go on shrow when I go on shrow any no me say a tearful no moon as soon some money tuntun bi esen ho a me hunu bi da
the holy spirit share now
come 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 no ever has I say I want me to say, woo home, come
to be like,
say, yes, Yesu. Was I say so, me? Oh, me, Ayanukre, and only Quano, Monsha, and Flimfi Oma, to an Amon Bob Nabampire. Abrabo, Aquantiomu. If free as I say so, Quan Yonyamu. Satrawati, Catonia, and Coponsa, one no, yes, I say, we are no. May I say or no? Munkosu and Massey say, I am a crap, you won't free move, Brasroha. Sir, may I say, and then I'll bear you, one obedient amount, Ebian Adi, one obedient amount, our brow, who Abedru Abacon.
No matter what, you
found the wire, Unconcono at two in Champer, a Yonua, a Pesa, Oba. Obra akwantio enyina mu Ifi asase sokwa ni onyamu sakira wadene kase onyankopon mepa ochao mempese meyesa uri nyina mami seme jina ma usesei ana mepese ujina mami na mi jina ma ifi enako mebetna city said the ese Kristo ni mebesi sama kwan mebeya boko eni di Maybe my obia, I can one as some bibiara, maybe Tanasi or Jomo, any dean or when him. And found him waiting here with the air Christoni as a for our court, and no enemy niche yet, Cosubra, Nacopon Shrau, Cosutuana Mo, Abofra, Nacopon, Eka Satra, say, so would Jimmy Disamia and Aqua, Hong Kong Kono, Eka Satra, and Opey, Eka say, a sa of Reno, a brave or.
This is the day.
A Danunye, a Brininye, a Cabaye, Numa Nassen, Siabe Brewer, a Trio, as a set, what passes say. Kai, when you are better, my own Yaba, me shop, me shasun, some tuntum, sir, a son of so young Tambra. Sir, may I say yes, you.
Don't you want to sell
by a song or no? Boko, Komu, or Jomu, and Brasemu. Nyankopon nhyira wa brantie nyankopon nhyira wa gya okura bofra nyankopon nhyira wa onuaba nyankopon nhyira wa adamfo de bonyeni eye nokura brasuwa onuaba frimu fibra hwehwe baabi ama ho nyankopon nhyira wa onuaba adofo wa wo bebre achese wo da ho ase patichire wo adampa so a wu wo na wo nante e wa ha no afaruguchira no nyankopon nhyira wa koma bete no okoko no kasa bi o sese adun satira Suture o Nyankopon bo wa wo mpaye wo da wa ye bone no afi wo na sese wo bo mpaye no ka tro Nyankopon se wanu ho e wo de wa ye no enhwe de owo wo nchan ka se wo Nyankopon fa che me man shada se ma yesa pe se me ye boko me bu enfu bio e na me nko bio
oh
Nyankopon oh se ni am dono
wo
sraja Obia odi boni ho ya o e wa fori buchia ho sesei a wa bu nkotodue e bo mpaye o nyankopon mama amenom eja nom e mafra eja nom mama amenom adie biara ka yonkofo asafo ma asomfo ajapadie asohwefo o nyankopon wo sa tete kwan so ahosiesi ebrei Yeti dan shishi mu anopei onkonkon no esaneba o ka som diansem Oh, Nyankopon, the person who is not a na meti se woka e wo ojo mu ani wo bai e be jina maami afa e me jina ama wo me pesa wo di sa asomdwe no e sha koma bia e wo ha mu ene yakopon komi ye mu ene ojo so me pesa wo ye me pesa wo ko won tem na wo di atinka emfri won so da e ma won e fri na e ko ma afie mu anya foforo enipa anya nipa foforo bibia anya foforo ene efise sa nipa yi abrɛ won ho ase uka se nipa wo bo midin awa won so no ebebrɛ won ho ase na wabɔ mpa yi a ene emetie afiri soro na menim se wo bɛye o nyankopɔn anɔpɛ yi na mesrɛ fakyɛ ede ma won a woka won akonwa so a ese se anka woba nyankopɔn kasa kyerɛ won na ema wonya asomdwe asase so bio kosi sɛ obɛyɛ wɔn adwene saa Awurade na wɔne wo abɛtoto nnwuma eyie yɛma yɛn Awurade hyira obiara seesei ma wayɛm yie ne wahommɔborɔ ntena ɔkra biara a ɔdi yaw wɔ bɔne ho na obu nkotodwe asafo yi mu anɔpa yi Agya Nyankopɔn megyina wo frɛ so na ayɛ yei mafrɛ saa nnipa yi wasɔre agyina woka sɛ deɛ wobɛdi me ho adanseɛ wɔ nnipa anim no mɛdi ne ho adanseɛ wɔ m'agya ne abɔfoɔ kronkron no anim wɔ mu dodoɔ no ayɛ kristofoɔ mfie pii nanso wasɔre agyina nɔpɛ redi adanseɛ wɔ wɔn bɔne ho sɛ wɔanyɛ ne yie wɔbɛyɛ nea wowodɔ a ɛnyɛ yie wɔn kronkron no afiri wɔn nkyɛn na mmerɛ pii ɛna na wɔntumi anya saa ɔdwoɔ dɛdɛ bɔkɔɔ atenka no a ɛsɛ sɛ onya no wɔn mu adodoɔ no yɛ adebɔneyɛfoɔ a waba berɛ a yɛdi kan nanso agya wɔpɛ sɛ saa atenka nwanwasoɔ no asomdwoeɛ a ɛtra ntiaseɛ nyinaa so no fa ma wɔn saa da yi Awurade Nyankopɔn na ma wɔn nyinaa nyɛ adɔfoɔ na wo ho nkronkron ɛhyɛ wɔn ma ɛberɛ a wɔrefiri ha ɛnɛ yi akɔ wɔn afie ahodoɔ mu akɔtena abrabɔ foforɔ mu na wayɛ nnipa foforɔ yɛbisa yei wɔ kristo din mu ɛkwan wɔ asutire no ho ne nyinaa yɛ mo a mowɔ afɔrebukyia no ho monsɔre monhwɛ Awurade Nyankopɔn da no ho na kyia obiara a ɔbɛne woɔ o yɛbɛto nnwom obiara seesei ɛberɛ a yɛgyina hɔ kakra ansa na ayaresa som no aba no ɛkwan ane ɛkwan wɔ hɔ ɛkwan wɔ asutire no ho ma wo ekwan ane ekwan wo ho ekwan wa sutire no ho ma obiara ekwan ane ekwan wo ho ekwan wo atutire no ho ma ekwan ane ekwan wo ho ekwan ewo asutire no ho ma ekwan ane ekwan wo jidie wonim da no onuabema ebra wo yire frɛ ye ne sɛ ye mɔ mpa ye ma me kɔdan mu wo pɛ na wo nkonkon no ka kyerɛ me sɛ nsuro amen onya de kan wo nwanwa ɛyɛ ayɛyie ka Awurade no nya tenka sɛ me ntiam nkonimdie mu ne nyinaa yɛ Nani moja wo sofita wo bibika Yesu jim kwa ninyina ye onu abema ne bulafe na onu abema slota e wa sembika
Everybody has received this morning.
Glory, hallelujah.
Everybody
hallelujah.
Looks like that we're believing God now. Hallelujah. Feel this good blessing and anointing up here on the platform. Feel like Peter, if it wasn't for the selfishness, would build three tabernacles and remain here. Amen. This is wonderful. Everybody has received. Now everybody stand to her feet. Amen. Remember the services tonight. We have foot washing.
Ebia, meba ana juinso. Ani, said you minimum no, you are ha, this is your frame, a cobby.